Gibino kodo kodo, abina choko kodo, ipo vungu ana king, direk queen.
Malo malo,
first killer.
Ufumi west na lashu alo malo,
tani nongo junye kuki mitudu wakapi. More fire, flow angulanda chalo keya. Riasoli ngati masu areda no kurutu, fake rapper kani nena. Jack Perry ngwesh anandiet again. Abino kudel, kate kimitu chungi wanga. Tuipieri kudel, rasu kedango, wambi woki deal. Demsu boy dance, pasu mechwa, akato kikugas. Tu senga John Black a fake rapper saya bus. Mbavise mo bucket ya wamumba twala socket. Fiskira ono market. Mwe inyenda kwa sangula wo. Ngo menge kwa musaketi mbaka virogo yokati. Muzanyida kutageti enomba kubye bulleti. Nkalu wa kira kechuma chamu jamani.
Wanwa kwa shaluke ya. Wanwa kwa shaluke ya jal. Wanwa kwa shaluke ya. Wanwa kwa shaluke ya jal. Mawatimu wengwa timu chaluke ya. Wema wawelwa weru chaluke ya. Wanwa kwa chaluke ya. Wanwa kwa chaluke ya jal.
Mama Mapoda monda monda chi. Aneno wigitu agoa wera chel. Aneno wigipo ngichaka wachache kutungu. Mita kiki kudatu. Loke pochitu mtigi nunga dematunga. Angulu flow style matunga ya kilu kudatu. Ana kilu giku mic kutuku machungo. Na bakamba siwa tia sipa bra sipa wa. E miziki kamba we. Aba tesi mwemuteva fake rap aba duke. Aba wakisi muje aba wala bazine. Rehan Bobby Juka muziki no biruka. Mitalo nyuka nyuke wepa leji sisi. DJ kudiji que no hay mira jika cargue mele charon jika arado maro figa anira nyutu figa fese kila figa funga gitu guku na
panitua wanwa kocha luke ya wanwa kocha luke ya jal wanwa kocha luke ya wanwa kocha luke ya jal tishma watimu wengwa timu chaluke ya wema wawelwa weru chaluke ya wanwa kocha luke ya. One more push, I'll look at your jar.
The job, job, mullah, you saw.
I got to get cookers. I do think I John Black, a fake rapper, say a bus. Mammy said, my bucket, I'm a moon, but while I'm bucket, if it's getting out on the market,
DJ kudijiga, kenuwa imira jika karagimele chalo njige. Arado maru figa, anjira nyutu figa, fesi kila figa funga. Gitu kukuna
panu wako shaluke ya. Wanu wako shaluke ya jal. Wanu wako shaluke ya. Wanu wako
shaluke ya jal.
Tishma watimu wengwa timu shaluke ya. Wema wawelwa weru shaluke ya. Wanu wako shaluke ya. Wanu wako shaluke ya jal.
Solo Ufungu Battalion, yeah. Cyrus Jajok Jok Mulo Yuzo Lazy.